mukama katonda chitafa tudentende waguru talindekerera yansubiza ndibera we na yalibera wange museno ejude